Ministry y'ebyobulamu esabye abakulembeze b'amasomero okwetola eggwanga lino okubeera abeegendereza n'ekirwadde kya Ebola ekiyinza okuyingira mu baana naddala ng'olusoma lwa ttaamu ey'okubiri lwazzeemu. Wetwogerera bino, abantu 7 be baakazuulamu obulwadde bw'Ebola mu ggwanga lino era Ministry y'ebyobulamu esabye ne bannayuganda bonna okwegendereza okwewala enkungaana okusaako n'okugoberera ebiragiro ebyateekeddwawo abasawo abakugu okwetangira ekirwadde kino ekya Ebola. Mungeri ya ministry y'ebyobulamu era budde abasawo kusako n'abakozi malwaliro butava mu ddwaliro limu okudda mu ddwaliro eddala mu kiseera kino ng'eggwanga lirwanyisa ekirwadde kya Ebola kubanga kyongera okusaasaanya obulwadde bw'Ebola okutambula bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bannaffe.